of troubles. I have tried to live a righteous life. Then trials, temptations have befallen me. Hear my honest cry, help me, Lord.
Nangangana kila siku kufanya yalo mema, lakini najikuta nafanya mabaya.
Dhambi zanitesa, dhambi zanilemea. Ewe Mungu, na kuomba nifike juu.
Naike Goro,
naike Goro, naike Goro, naike Goro,
naike Goro,
naike Goro,
naike Goro, naike
Goro, naike Goro, naike Goro,
naike Goro,
naike Goro,
tere,
namore nde.
Nikitazama mengi nimepitia duniani, ninakumbuka mji umeandaliwa mbinguni. Hapa ni mateso, pale ni furaha. Hapa ni giza, pale ni mwangaza. Nikifika mbinguni, nitapata ujasiri na kumwambia kifo, kifo leo umeshindwa.
Wapi leo nguvu zako ulizotupishia? Pale duniani, kifo leo umekwisha.